Sunny.
Who?
Joe.
Mojo.
Hey, hey, you girl. Why me? Unufanya vitu siku dhani. Hey, hey, you girl. Try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you girl. Why me? Unufanya vitu siku dhani. Hey, hey, you girl. Try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you girl. First love, wezi buy na do, wezi pata juzo kwa duka na inaga stock. Dema shani block, kwa skrachalia na mstock. Tenje kidungu wa shiki, mabadaya mendela po na rafiki. Sapo mataima piki, lifa kipewa onekani wiki. Snapchat insta shkiki, squeezy, strani kiki. Na konesha vya na ishi, mibado na piga mziki. Majaliwa yangu riziki, time gani kwa niangu. Hey, hey, you go, why me? Bono fanya vitu ziku dhani. Kademjuka kujaga makejani kana nipa vitu tamu chinda mbaka jo asali. Mupenda kaka demjuka kujaga makejani kana nipa vitu tamu chinda mbaka jo asali. Bebusha ni wachi ya kalawa masasa. Mtaani nikipita wananitaka master. Masahuli ya mua hivi punde anasa. Sasa ona tuko karibu kunaswa. Ulifanya kitu kujiona jitu. Ulipata kamututu ya mina kushudu, wakuna venye ningedu. Nilikuwa mambudu, na badu nikuwa nasikia udu.
Hey, hey,
mina kushudu.